tunashukuru kwa kidogo, si haba siku kwa siku. Muhimu sima wangu ninatembea, ni huyu Mungu pokea sifa. Kakiota kangu haka, haka kadogo, karatosha kunihifadhi.
Shook.